Cheki kwa simu kipenda kwa ASLP. Sina loki yako nkuloki ka Mr. Jayla. Mini sambaki wako sfuliwi na kila saila. I thank God for your body, that soul is scared about it. Yeah baby I'm body in the flow, I'm sad to kiko. Suna joki niacha ni so Joe, karibu nitabaki your girl. Joe, karibu wengine wasikubeze. Nikupikie na zeze, nikupikie ucheze.
Taratibu utaosababisha ili tujenge.